isandla sami sithinta ubuso bakho ezinde bezami zangisandla sakho Moyize awubona ubuso bakho Dala ngizula mina Dala ngikudla mina Unothando lunje Uthando lempela Uthando lwabela Funa uthando lwemali Hey, ngithande namaphutha ami Ngithande noma sixaba Angikudingi lokho kwesikhashana Ngithande noma sikhathala Dala ngizula mina Dala ngikudla mina Funa uthando lwemali Dala ngizula mina Dala ngikudla mina Uthando lunje Uthando lwempela Uthando lwamaphela Funa uthando lwemali
Dala ngizula mina Dala ngikudla